SBS Radio.
Tobanaan kun oo dadka soo galootiga ayaa dhici karta in fiisooyinka ama sharciga dalka ay ku joogaan laga kansalo haddii uu hirgalo hindise sharciyada ay dowladdu ku adkaynayso dabeecadda ama habdhaqanka qofka dalka degan ama waxa loo yaqaano character test. Isbeddeladan la horkeenay baarlamaanka bishii la soo dhaafay ayaa la filayaa inay inta badan saamayso dadka New Zealand ka soo jeeda oo ku nool dalkan Australia. taasina waxay sii kordhinaysaa baa la yiri xiisadda u dhaxaysa labada dal oo ku muransan dadka New Zealand u dhashay ee Australia laga tarxiilo. iyadoo aad uga walaacday tirada sii kordhaysa ee muwaadiniinta New Zealand oo Australia laga tarxiilo, ayay Erina Murunga oo iyadu haysata labada dhalasho waa Australia New Zealand waxay go'aansatay inay noqoto migration agent oo ah qofka shaqeeya arrimaha fiisooyinka iyo socdaalka si ay wax uga qabato kaysaska dadka New Zealand u dhashay ee la tarxiilayo. Miss Murunga oo fadhigeedu yahay magaalada Adelaide ayaa sheegtay in lagu soo harqiyay codsiyo caawimaad dad New Zealand u dhashay oo ka walaacsan in dib dalkoodii loogu celiyo iyadoo loo cuskanayo dembiyo ay sannada hore galeen xataa haddii dembiyadaas aan xabsi lagu geyn.
Lots of New Zealanders are very, very worried about the future. It causes incredible upheaval for families. We're not talking about
New Zealand badan ayaa ka walaacsan waxa mustaqbalkoodu noqon doono. Qoysas badan ayaa jahawareer ku jira. Kamana hadlayno dad waddankan joogay laba sano iyo waqti yare, waxaan ka hadlaynaa dad waddankan ku noolaa labaatameeyo sano iyo wax ka badan. Tarxiilka dadka New Zealand u dhashay ayaa xiisad ka abuuray xiriirka New Zealand iyo Australia wixii ka dambeeyey markii la adkeeyey shuruudaha habdhaqanka qofka 2014-kii kuwaasoo loo yaqaano character test, taasoo sababtay in dad Australia wax dheer deganaa dib loogu celiyey markii lagu xukumay 12 bilood oo xabsiya iyo wax ka badan. Ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa marar badan ku tilmaantay arrintan mid dhaawacaysa xiriirka labada dal, iyadoo arrintan la soo qaaday madaxda Australia mar ay dhowaan soo booqatay dalkan. Laakiin dowladda Australia ayaan wax jixinjixa ka muujin arrintan. Taas beddelkeeda, wasiirka socdaalka dalkan Australia David Coleman ayaa soo bandhigay hindiso lagu sii adkaynayo shuruucdaasi si loo sahlo in la tarxiili karo 10,000 oo soo galootiya iyadoo loo cuskanayo dembiyo ay hore u galeen. Isbeddelka la doonayo ayaa macnihiisu yahay in dadka galay dembi lagu mutaysan karo 2 sano oo ay ka mid yihiin inaad qof gacan u qaado. Qofku markaasi uu ku guuldaraysanayo waxa loo yaqaano dhaqan wanaaga ama character testiga, haddii xataa aysan maxkamaddu xabsi qofkaasi u dirin. Henry Sherrill oo bare culunta muhaajiriinta ka horena xisbiga Labour-ka kale talin jiray arrimahaas ayaa sheegay in hindisahan u dambeeyey uu arrintan uga sii darayo una gelinayo soo galooti badan oo aan bulshada khatar ku ahayn in la tarxiili karo.
The changes which are being proposed will drastically lower that threshold in terms of
isbeddelada la soo jeediyey waxay aad u khafiifinayaan heerka shuruudaha qofka lagu xirayo si qofku si sahlan ugu dhaco imtixaanka dabeecadda ama character testiga. Mr. Sherrill ayaa sheegay inuu si hoose ugu kuurgalay xukumo ay riday maxkamadda hoose ee gobolka New South Wales 2005-tii.
The vast majority of criminal sentences result in non-jail sentences, even for crimes.
Inta badan xukuumada dembiyadu waxay ahaayeen kuwa aan dadka xabsi loo dirin, xataa dembiyo ay ka mid yihiin gacan u qaadid ama gacan ka hadal iyo ama inuu jabiyo amarka AVO-da loo yaqaano oo ah inuusan qof la xariirin ama u tagin qofka dacwada ka geeyey. Waxaa kaloo walaacyada laga qabo isbeddelkan ka mid ah in lagu qaadi karo dad hore dembiya u galay, taasoo macnaheedu yahay in haddii dembi lagugu xukumay waa hore lagu tarxiili karo hadda.
This is a clear concern, I think, in terms of how the parliament makes rules around visas and the effect that this might have on migrants.
Wala cad ayaa ka jira sida baarlamaanku shuruucdan fiisooyinka la xariira u sameeyo iyo saameynta ay ku yeelato soo galootiga sharciga u hoggaansanaa. Kadibna sharciga ayaa la bedelay oo waxaa dib loogu raacanayaa dembiyo waa hore lagu ciqaabay. Inta badan dadka fiisooyinka ku leh Australia laakiin xuquuqdooda deganaanshuhu yaryahay wuxuu aad u saameynayaa dadka New Zealand ka soo jeeda. kala bar dadka haysta fiisada nooceeda loo yaqaano 886 oo dib dalkooda loogu celiyay waxay u dhasheen New Zealand. Ms. Marunga ayaa sheegtay in dowladdu isku dayayso in bulshada la nadiifiyo, waa sida hadalka ay u dhigtay.
And that's what it feels like from our perspective. That's our feeling of being really hemmed in.
Aragtida iyada sidaas ayaan u aragnaa, dareenkaas ayaan runtii qabnaa. Dad badan oo fiican ayaa cabsi ku nool. Goorma ayay waxani joogsanayaan? Imise kale ayaa la tarxiilayaa? Ayay isweydiisay. Mr. Coleman waa wasiirka socdaalka ee dalkan Australia, ayaa bishii la soo dhaafay u sheegay baarlamaanka in hindisa sharciyeedkan uu fariin cad u dirayo dadka aan muwaadiniinta ahayn, arrintaas oo ah in bulshada Australia aysan u dulqaadanayn qof ajnabi ah oo dambi lagu xukumay. Wuxuu sheegay in soo gelida iyo joogitaanka Australia ay tahay mudnaan gaar oo qofka la siiyey ee aysan ahayn xaquuq uu leeyahay, ciddii jebisa sharcigana ay fili karaan inay lumiyaan mudnaantaas gaarka ee la siiyey. Professor Patrick Kayser oo shuruucda ama culunta shuruucda ka dhiga jaamacadda La Trobe ayaa sheegay in hirgelinta siyaasadan cusub ay saameyn xun ku reebayso qoysas badan.
It's often depriving these families of breadwinners and certainly depriving these families of fathers.
Inta badan waxay qoyska ka qaadaan ama ka tarxiilaan qofka u shaqeeya oo biilka u soo saara. Inta badan aabaha ayaa laga tarxiilaa. Aabayaashana waxay Australia ku noolaayeen sanado aad u badan, iyagoo qaarkood saqiir ah ayayna dalka yimaadeen, ayuu yiri. Haddii dowladdu hirgeliso isbeddeladan u dambeeyey, Mr. Sherrill ayaa soo jeedinaya in la sameeyo nidaam gaar ah oo wax looga qabto khatarta ku wajahan dadka New Zealand u dhashay.
More strength could be placed on if someone was a New Zealand citizen with long-standing ties to the Australian community.
Waxa culays la saari karaa in haddii New Zealand qofku uu yahay, in la eego inuu waqti dheer la lahaa xiriir bulshada Australia, in kale oo macnaheedu yahay in haddii qofku xataa dambi u galo balse waddanka uu waqti badan ku noolaa, arintaas markaasi il gaar ah loogu fiiriyo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.